know me. Got a life in the house, son.
Hawakuzaliwa na fedha, hakika wamezikuta. Na macho mawili ni uwezo kutafuta. Hakika dume kamili, binadamu hujakamilika. Nimewaona wengi, ila kwako nimefika. Sependa makuu, mwenye kujua kuridhika. Dhalamu kwako kuna kitani, unaheshimika na kupenda kama uhai. Kwako nimefika na kupenda kama uhai. Kwako nimefika, shida zina mwisho wake. Mabuvu umelia kushinda na njaa, mitihani ya dunia. Mungu anatupima vipi tunavumilia. Wengine wavumilii, ndio maana wanaumia. Na kupenda kwa dhati, kwacha nisitaki mpaka nifike tamatu. Fa wewe ni fa mimi na siwezi kukuacha sababu ya masikini. Baby girl, sababu ya masikini, yani wewe.
Kile nachofanya kwa ajili ya wewe, akili yangu naumbisha
mpenzi. You are my love, you're my only one, baby. My lady. You are my love, you're my only one, baby. Good lady.
Sependa makuu, mwenye moyo uvumilivu. Wendo wangu mabuu, wait, utakula mbivu. Na nifanyo ni juu, sababu ya wako wivu. Kini acha buu, mwenye utabaku na mamivu. Kwa juu, yako na chana zirae, unalizumbika. Kama kubana pizi lako limenishika. Na kupenda kwa dhati, mlemolomika. Kukwacha nisitaki wendo wangu maraika. Unajua kukatika, mpenda kupika. Na kupenda usije nidhalilisha. Wendo wangu, wangu wa maisha. Unasadhabisha, unawakalisha. Unanihamasisha, kutafuta pesa. Unanipa motisha, nije kukupoza. Nije kukupoza.
Yeah. Mpenzi, you are my love, you're my only one, baby. Woo 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 woo, my lady. You are my love, you're my only one, baby. Me lady, me empress, me queen. Queen of Mega, queen of Sheba. She's sweet, cutie cutie. Pretty, pretty. Can't get enough, can't get enough.
Yeah, baby girl, I'm in kona wewe ya. I can't kill the ball, saki nechelewe ya. Kwa jiri yako wewe ya, napagawa wewe ya. Wendo wangu wendo wa nifanya niwe star. Wendo nipate chapa, nipate ila sana. Wendo wangu do wakufa na kukuzika na. Namba sadiki mama. Love mama.
Rampa papam, let me get a love bite. Let me get a back shot, let me get a love bite. Oh mama my, big girl. Well me say rum pa pa pam. Let me get a love bite. Let me get a back shot. Let me get a love bite. A boogie day.
Dean and Donnie Kirk.
Da 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 da.
Yeah.